Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Utotoni tulikula meza moja. Chochote kidogo tulikuwa twagawanya. Bona sasa umebadilisha mwendo. Kuna shida, karibia unieleze. Tabasamu imesha kuisha potea kwa sura. Yeah, yeah. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Bona sasa umesha nisaliti. Palipo mzozo ni vizuri kutatua. Binadamu hatukosi kuzozana. Masengenyo hayana faida kamwe. Sama, ndivyo tuendele. Yeah. Oh. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia.
Gilbert House Children's Museum supports ICANN Radio with 20 hands-on exhibits located in 5 historic houses of Salem. We provide the opportunity for children to learn through creative play and discovery. For more information, visit acgilbert.com. org.